teacher,
seven star.
Joey Landa, the teacher,
NLP.
TNS. Kuvugira mapesa mbidongo, waliwo balya batuguda kalambo. Ebikola webiba bye biwomya katunda, kakamulira kwaba bafuna mwakatengo. Nga bwomanyiti n'olulumu tukalubamu, bana balabe waffe nawe tubamenyamu. Aha, n'amazina tubazinyagamu, twafisa waka mukirasi batukopamu. Twaba malayo, abatumalayo, kwora batunyaga twaba malayo. Bachi abako, abatulagamu, nafa batunyaga twaba malamu. Bababa. Bazikubye tuzikubye bazikubye enyemba z'omukwano na kavimbo bazikubye tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe batuzinya tubazinya batuzinya munyemba z'omukwano tubazinisa mazinya tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe kati tukolechi baby tukolechi baleke basigale kubibaddewo tulagechi ekipya tulagechi kale tugende tweyagalire mu butiko. Tukolechi, baby tukolechi, baleke basigale kubibaddewo. Tulagechi, ekipya tulagechi, kale tugende tweyagalire mu butiko. Kaliso liso mama, wasombera abadui, obulidde wa kazeyi, kazeyi, ejemplaga ekitufu. Waliwo bano be banengeza, bebamu abalaba banengeza. Ne mu bukunya batulingiza okutupima buto mbweno mbakulengeza. Bazikubye tuzikubye bazikubye enyemba z'omukwano na kavimbo bazikubye tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe batuzinya tubazinya batuzinya munyemba z'omukwano tubazinisa mazina tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe nga bwomanyiti n'olulumu tukalubamu bana balabe waffe nawe tubamenyamu. N'amazina tubazinyagamu twafisa waka mukirasi batukopamu wano tuline nkola bwekola tutambuze ngato n'engoye ntebe bali kubala batwekanya mira ziba kufe kike twakole kubo tulobya abajuli tubakubya revanse babe bazeyi tubazinya budansi onzisa romansi nkutumira bikisi kuhubya bugala ogattako ne hanga. Bazikubye tuzikubye bazikubye enyemba z'omukwano na kavimbo bazikubye tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe batuzinya tubazinya batuzinya munyemba z'omukwano tubazinisa mazinya tubikoze batulabye tubikoze kati tutanise kusanyusa balabe
www.mp3ugandanmusic.com